Zimponya tutu wa luktuku. High of the wrist, green leaves na lutuku. You think I'm dope, my nigga, think that you too. Can kill a vest, no will of a killer huku. How many years do you think I put in what I'm building? Top of the list in the game, I guess I got included. Ela, bela komu chinje from fire guys finchi. Kale link mona, your behavior is quite fishy. Cooking in the game, check the meals that I'm dishing. Reminiscing, I'm smoking up. Jinete wati hano mafans walomba na masnap. Linze liko pena ya pelo niliko kweni siri. Labana ni pempa nzomba na wabunzi za mugwiri. Labafana wana kula apandise tingo tiri. Lama shows ya mulombo kupefo masitiri lila. Yeah, nilikufi munzi woka daza mona nilutulule. Fani lapi I'm just coming up bulu tuwe. Hewa nina niti mona rapu nituwe. Cause fase ni chana maya puli nilituwe. Kimani ya nikona moni ikari kubuza zi. Pina yongola kweli na ningola liza zi. Waiku wapangaza wanganu muna nivuzwa nji. Night on fake it never niko pana visa fi. Kapiluzeka kukuma mlika nisiliki lulika. Na fela haiti ya lulika nisiviti. Kusakonda muna kumeka olika niseniki. Kuvafoni mwolela za wonjulika. No wonder ni puma nangia hulu mwatu bato. Nizi dangerous kwa wanana neza ngeto bako. Kinto yetu ziva kuna nina netu itumbako. Uli nifilika netu apunyaki ya tumbato.
Muli yola puli ye mwai yoli please. Your bars never convince me, I'm sorry please. Kenny hula I'm slowly switching priorities. Never kuna nizen scout waka realities. Cause I heard niggas the shit is whack as fuck. The big fish you kapenda zwa kwa shat. Never compare ni mutu ya skava fa shat. Yasa za maiza zila skawa cha sat. Mupanga lila kia nipanga pene bro. Never going back cause I've been a broke. Nigga my money is growing bigger. My verses is growing bigger. Ni going ever seneko. Iza maela ma mic for na imai. Atoni shua ula foki eye for an eye. Bali yale gale test die for nani why. Ni natafela ma banji ni die for nani lie.
K-Zlatestmusic.com.